Madame Adeline Rwigara ndabashuhuje murakaza neza ku ijwi rya Amerika.
Ndabashuhuje namwe murakoze Imana ibahe umugisha.
Ndashimye. Hashize amezi arenga abiri kuva musaza wanyu Bene Rutabana aburiwe irengero, niba nibuka neza aheruka kuvugana n'umudamu we Diane Rutabana ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. None hari amakuru ye mwaba mufite?
Amakuru ye ntayo mfite. Amakuru mfite nayo konzi ko kubwiye gufashwa n'Imana ari muzima ko tuzamubona, ariko mu by'umubiri ntayo mfite.
None se ayo makuru wize yakubwira ko ashobora kuba ari muzima uyakura he?
Nyakura kuko icya mbere n'Imana nizeye, icya kabiri abayobozi ba RNC bazi neza yuko tuzi ko ari bo bamufite. Ubwo rero bari responsable y'ubuzima bwe, barabushinzwe, bagomba kumutwereka. Ntacyabuza ko yaba ariho kuko mfite ibihamya, kuko navuganye nabo bigitangira, nandikiranye nabo.
None se uvugana nabo bakubwiye ngo iki?
Ku itariki ya kabiri cyangwa ya gatatu z'ukwezi kwa 10 nandikiye, nashakishije nomero ya Kayumba Nyamwasa nk'umukuru w'ishyaka umuvandimwe wanjye Benjamin Rutabana arimo, ndarimubaza nti hashize ukwezi tumubuze, ndetse umuryango wari utarandika rwa rwandiko nti hashize ukwezi tumubuze, nti mbese ari hehe? Kuko ubwo nari nabonye amakuru aturuka impande zose yuko baba baza aho ari, abantu bambwiraga byinshi ariko bifatika. Nawe uwo muyobozi w'iryo shyaka Kayumba Nyamwasa ambwira ko nabo bahangayitse ko batahazi, ariko guhangayika kwabo ko ntako nabonye, kuko ntabwo yongeye kumvugisha, ntabwo nta muntu wo mu muryango yigeze atelefona ngo bigaragare ko bimubabaje.
Uretse uwo Kayumba Nyamwasa, nta wundi muntu uwo mu ishyaka rya RNC wigeze bahamagara aguhamagara wowe ngo aguhumurize, yakubwira ati nzahwari navuganye nawe cyangwa se nzamukwereka?
Usibye no kumpamagara, nta wampamagaye usibye nanjye n'abavandimwe banjye bari mu bihugu byo hanze n'umuryango we bwite, umufasha we n'abana be nta wigeze bavugisha muri bo. Ahubwo ibirampambu umwe muri abo bayobozi, umudamu witwa Charlotte Mukankusi, hari umuntu yatumye, umuntu de confiance, donc umuntu wizewe kuri we, amutuma ngo nibambwire ngo singire ubwoba, ngo nshatse ngo bazamumpa tukavugana, ngo ntitugire ubwoba rwose ngo barabaza aho ari. Ntavuga nti bakaba baza aho ari, umufasha wakaba ataramuvugisha, abavandimwe tukaba tutaramuvugisha, abana be, ibyo bintu bishoboka bite? Ubwo nibwo rero nabatumyeho bose, nashakishije nomero zabo ndababwira nti amaraso y'umuvandimwe wanjye agize icyaba Benjamin Rutabana muzayabazwa. Hagati aho rero numvise ko ngo baba bari mu bintu by'iperereza, ariko ni ikinamico barimo, kuko nta na telefone yo guhumuriza kuri jye, cyane cyane ku mufasha we n'abana be, ku bavandimwe bacu bandi bari hanze, ku nshuti ze zimwegereye. Nta buzima bw'umuntu bababaye uko bigaragara, gahunda nibo bayikoze rwose, ntabwo ibyo mbishidikanyaho.
Madame Adeline Rwigara, ndabashimiye cyane kuza ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, mesheje mu Imana, murakoze.